Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Nimu kwa miyaru boy.
Name, baby. Acha tupendane kama njiwa. Hata tukigombana kama simba. I could feel cause my love is alive.
Hey, baby love. Kin kiss na enjoy baby more. Imekuelewa. Imekuelewa.
Na hata kama ikiwa mbali popote niende na wewe. Ila sana unikumbati niwe na wewe.
Mpenzi lako damtam miki pofuko wengine napogeuka na kuona wewe. You satisfy my soul anytime ukiwasha baby come let's fly away. Away.
Baby usonge. Nakuomba baby usonge. Baby usonge. Unipe mapenzi usonge.
Hey baby usonge. Hey baby usonge. Baby, usonge. Let's make sweet love, usonge.
Alex is on the beat.
Yeah, yeah. Oh, no, no, yeah, yeah. Nasiwezi ficha siri, unasijua. Toka machoni mwangu, unasijua.
You're loving me. Let me care for you, baby. Cause you care for me. Moyo ni dasina. Kuko nimebwaga mzima. Yanipala. Yaniraha, baby. Na hata ikiwa mbali popote niende na wewe. Kila saa unikumbati niwe na wewe.
Mpenzi lako damtam miki pofuko wengine napogeuka na kuona wewe. You satisfy my soul anytime ukiwasha baby come let's fly away. Away.
Baby usonge. Nakuomba baby usonge. Baby usonge. Unipe mapenzi usonge.
Hey baby usonge. Hey baby usonge. Hey baby, who's young? Let's make sweet love, young. Yeah, 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 yeah.